madaxweyne Joe Biden ayaa horaantii bishan Juun bandhig faneed ku qabtay aqalka.
Taariikhdeennu ma aha wax la soo dhaafay oo keliya, ee waxay ku saabsan tahay hadda iyo mustaqbalka iyaga. Waxay muujinaysaa in mustaqbalkani yahay mustaqbalka aynu dhammaanteen wadaagno, ee aanu ahayn mid ku kooban cid gaara.
Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dadka isaga ka soo horjeeda siyaasaddiisa ay isku dayayaan in ay dib u qoraan taariikhda.
Waxaa jira dhacdooyin duug ah oo dhar cusub wata oo isku dayaya inay dib noo celiyaan. Waxaa ka mid ah in xorriyadda laga qaado, taasoo ku adkaynaysa dadka madow inay codeeyaan ama codkaaga la tiriyo. Waa arrin dhaawacaya sinaanta iyo waxwada lahaanshaha.
Ololaha madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa aasaasay isbahaysi la baxay Maraykanka madow ee Trump taageersan Sabtidii, iyada oo madaxweynihii hore uu la xiriiray codbixiyayaasha madowga ah ee ku sugnaa kaniisad ku taala gobolka Michigan.
Waa meel aad muhiim noogu ah, wax badan ayaan u qabanay. Waxaan si sharaf la u leeyahay, waxaan haystaa taageerada dadka madow in ka badan madaxweyne kasta. Tan iyo Abraham Lincoln waa arrin weyn.
Trump ayaa sheegay in codbixiyayaasha Maraykanka ah ee madow ay shaqooyinkooda waayayaan, isagoo taas ku eedeeyay shaqaalaha sharci darrada ah ee soo galootiga ah ee ku soo badanaya Maraykanka.
Every state is a border state. You've heard that. But they're coming into your community and they're taking your job. They're affecting the African Americans.
Gobol kasta ayuu gelayaa, waxay qaadanayaan shaqadaada. Arrintani waxay aad iyo aad u saameynaysaa dadka Afrikaanka ah ee Maraykanka ah, kadibna Hispanic Americanka si ka badan cid kasta.
Donald Trump ayaa sheegay in bulshooyinka madowga ah ee Maraykanku ay ku waxyeeloobeen dembiyada sii xumaanaya ee ka dhashay siyaasadaha madaxweynaha talada haya Joe Biden, sida uu hadalka u dhigay.
The crime is most rampant right here and in African American communities and more people see me and they say, sir, we want protection, we want police.
Dembiga iyo dhagartu aad ayay ugu baahayeen halkan iyo bulshooyinka Afrikaan Americanka. Dad badan ayaa marka ay arkaan waxay ugu yidhaahdaan, mudane, waxaan rabnaa ilaalin, waxaan rabnaa in booliisku na ilaaliyo, ma rabna in nala dhaco oo nala garaaco, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ku lugeyno waddada si aan u iibsano rooti.
Xogta xafiiska federaalka ah ee dembibaarista Maraykanka ee FBI-da ayaa muujinaysa in dembiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Maraykanka ay hoos u dhaceen guud ahaan dalka, magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Biden waxa uu sheegay in codbixiyayaasha madow ay ku dooteen isaga 4 sano ka hor, uuna u baahan yahay caawintooda mar kale.
Maxaa yeelay dadka madow ee Maraykanka ayaa ii codeeyey. Aniga iyo Kamala waxaan nahay madaxweyne iyo ku-xigeenka Maraykanka. Donald Trump waa madaxweynihii hore laga guuleystay. Sannadkanna codkaagu waxa uu Donald Trump ka dhigi doonaa mid guuldaraystay mar kale.
4 sano ka hor, keliya 800 codbixiyayaasha Maraykanka ee madow ayaa doortay madaxweynihii hore Donald Trump.